miwo di filla mi filla ni nu Yesu mi toli e maide nyanne alal fajiri nyanne tatawre lebe ummi be jaatu sabere Yesu be jogi wardi na botulare gam be moma bannu Yesu no be jotti be tawi hayre tallama be naati be tawai bannu Yesu malaikaabe dido hollitanibe be kuli malaikaabe jamme gam ume darutum mu yonki chaka maybe Yesu wala do o ummitake lebe witti bati a hibe Yesu sappo e go piye kanko kala banadu ummi doggo wali to sabere o tawai bannu makko sey udelati o witti to a hibe jamaare wombe do o fillani du Yesu holliti chaka mabbe be kuli be mili ginnon Yesu witu kuli ginnon wala iyal dare bannu a e juude a o ngodi nafa chaka mum be kokimo likko gotu o jakiko Yesu mabbe o witi tore ko patnomi be ko kan an juude hallube be toranga mi umitinto e ka winni bo dewte annabibe do filla andari ka yibo e hala Allah.